love you, I love you, I love you, eh. I love you, I love you, I love you, eh.
Record.
Baby, baby, ma, nasikia raha. Navokona, navopita, moyo unazizima. Nani gusa gusa, hiyo nyonga yako nani kwisa kwisa. Kwenye 6 foot mina kwisha kabisa. She a la one, you are number one. You killing me, na kufa kabisa.
She a la one, you my number one. You killing me, na kufa kabisa.
Okay, tena kwako bado ninajidai. I say until in never die.
Oh yeah, 1, 2, 1, 2. Poto tapo kwenda wendo wangu my boo. Ndani ya moyo wangu nisha kuchola tattoo. I say 1, 2, 1, 2. Baby girl, mi na we ni 1, 2, 1, 2.
I say 1, 2, 1, 2.
Me and you, nifanya nini tena? Mpaka nisha chola tattoo. Nikupe nini tena? Mpaka nisha chora tatu. Nikupe nini tena?
I love you, 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 I love you.
Sogea, sogea, baby nipemie. Napokutizama moyo wangu na hisia. Unanipa hisia, nikikutizama na macho navutia. Like, ah, say umekula kungu on the bed, baby gali una mautundu na vonyonga kabisa plasti na chura.
I love you, I love you, I love you, eh.
Njoni kukamate, nikupakate, nikupe mate, steam to zipande.
I say 1, 2, 1, 2, baby gali minawe. 1, 2, 1, 2.
Me and you, nifanya nintena. Mpaka nisha chora tatu, nikupe nintena. Nifanya nini tena? Mpaka nisha chora tatu. Nikupe nini tena?
I love you, I love you, I love you, oh. I love you, I love you, I love you, oh.
Hey, boys,
Jacob, Sky.
I love you, I love you, I love you, oh.
Right.
Masu.
Record.
Release.
Record.